and you're Dandora, UKW89. Philosophy is a key. Kule my brother way to quit a vacation. Look at committee prison. Positively taking. Pass the creativity in the need of poverty. Tunge and the leg of Kupoteza. Masoja way to go within a mother. Nakatalika, Ushaskia, comedia. Hip hop, Ukrainian actor, director. What is in the man? Poverty na him. Hungry society. Hip hop, philosophy, Ozimu. Sisi, Tokama, the remento. Hava to Elevi. Zaka, Nakapa, Dotukoka, Anavotaka, GOD. CNGO Mudhi, wanafuga DOD, kwa milango za ofisi, sisi, tutale afisi, tukiharibika, nisha go missing polisi, mbona wanihisi.
Dandora, L-O-V-D, nani ya hip-hop city, Dandora, L-O-V-D, nani ya hip-hop city, Dandora, L-O-V-D, nani ya hip-hop city,
Wata. Kichuwi misi usi, za omisi kusi, kwa omisi fiki, wao hii muziki. Obviously nisha dharau, system ya forbao, sauri yao. Walifuza simba serengeti, shule ozi tupo kamiti. Nishi na factory, lazwali mochawi, kabla hii safarini. Usikwe, nani ako tayari, Dandora ndiko cinema. Vipi man, wacha walk, uje slow, upate zitu meja vunja low. Mbasa kuangazia, kwa togo kuga, mulikia, kwa siti ya IBC kutaka kuga. Mabona bi, wakumbuke how ni di Babylon haitaki tulipe bills. Vyo vyote, tunamanga still. Na skill skill, tunamanga soul food for will. Mexico, Mexico, Mexico,
Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico,
Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico,
Shaka, tunakuja kufungua ndonyo. Kawe ni rapa, tunakuja kukupa onyo.